Chester Mopau.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
The Mukia Market.
Sounds of Africa.
Can be worldwide, ladies and gentlemen.
That the way out. Alo Mopau, bon fuem.
Rich crowd.
So far, so far, so good. Dating, baby, you are too good. From the dante now, Nkima unati we. Divambi divama kea. Bati umozi ndia mawina. Una betting up azina yanga. Utima wanga unatenda. Team on a Champions League. Waditesha UEFA. Ulefa eka Ballon d'Or na la landa na FIFA. Golden boot. Ichigombe kale na kupela.
Hey.
Ole, ole, ole.
Mwana.
Oh, oh.
Tempilete kubwa ishe paka alukungu numbani UEFA. Teti ndali olupundwa paya mpapa techi mpombwa. Ulatimbula nechi mpondwa. Chikanda na tute ni ya titiriki. Fitenge na mamini ya masiriti. Mwesole ngila. Gana kumbona limo limo mwesole ngila.
How did I get this lucky?
Ati Ronaldo lo Messi. Nebo nadipidi da iwe winefe Messi. Awe de goti ni webo. Waliteesha mami orote iwe pulea. Yonse ndabe vati.
Echi mwana Champions League walitesha UEFA. Ulefa eka Ballon d'Or na la landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh. You know how to handle me. Ulambika muna fikareji. You support me. My number one ufani. Nelonde fwaya kutotele. Shile kankula mbule. Tangula fia likosele baki wali kusaiti ya andi. Wajabe nangu wananitaba ine. Chifu kwa nezelebe maneles. Unanitopa we. Unanivomela we mwenezeli. Shileka, shileka nkula mbule, leka nkufupe. Baby wangu, unawina mutima wanga. Kufu ni kati ofiwe. Echimo na Champions League, walitesha UEFA. Ulefa eka Ballon d'Or na la landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh. Chimona Champions League, walitesha UEFA. Ulefa eka Ballon d'Or na la landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.